I got Zangawa.
Self contained.
I got Zangawa. I got Zangawa. Kupika amata kaliwe halina loso ulemu ulimomo ukondo ulimomo upungu ulimomo mavalidwe ahule muso alimomo
Self contained.
Chokoze makolo kowale na bwino egazanga na wapuzita kalirwe koma soa kupika ndino kawatengela kuchalichi kuti aziwo pa mlungu ndino na wapuzita kuchengeta amuna awo ndino na wapuzita ukondo koma so ulemu ndino chifukwa chake lelo lino ndikuti akazangawa Self contained. Vela vela ari benso agazangawa mwano alibe iwo koma kuvela kulandila lendo iwo amatanso amakonda ana koma som amuna awo I got Zangawa. Self contained.
Download and tikumvera nyimbo zapamwamba pa malawiwanga.com.